ngithatha isiningi nami kade ngilindile. Angeke ngilahle ithemba, kuhlale ngibekezela. Angeke ngilahle ithemba, kuhlale ngibekezela.
Angeke ngilahle ithemba.
I don't know where to go. Pheli lingayipheli, my pocket ama empty. Manje nginama haters, should leave me alone. Ngicabanga pho niphuma khona mfana besishuba. Ngihlanganise okunoku nibheke okuzophuma. Minyaka ihambile manje nami sengikhulile. Kade ngihambe izinto eningi sengizibonile. Sikhathi esiningi nami kade ngilindile. Angeke ngilahle ithemba, kuhlale ngibekezela. Angeke ngilahle ithemba, kuhlale ngibekezela.
Bekungekho is manje sengiyalibona ushintsho. Lalela abantu ngithembe akusisi. Sapusha hard nami one day I will lead. Did I make it high and sine ngale kumele ngifeed. No, 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 I will never let it go. Phanang phanang lali nami kusafuna some more. Day and night I've been thinking I'm about to blow. Hey, look. I wanna get this right. I've got no time, so better rush. You got a good life, I'm trying to fix mine. To that broke life, I'ma say goodbye. Hey, I'm a hit and girl, but I'm a nigga now. Lord, I pray I don't wanna lay my family down. I stay, I'll be more happy when I go up. I say, time is run out.
Minyaki hamile manje nami sengikhulile. Kade nami izinto eziningi sengizibonile. Sikhathi esiningi nami kade ngilindile. Angeke ngilahle ithemba.